abanonyi b'obubudamu abasoba mu 15 mu disitulikiti ya Kiryandongo bakwasiddwa obuyambi bw'emmere okuva eri ekitongole eki Muslim Charity UK Nature Lisa Supporting and Sustaining Lives. Omukolo guno ogwabadde olunaku lwajjo ku Magamaga Food Point Florence Natural Kiyinji eyaliko minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka era nga ye yatandikawo ekitongole kino ki Lisa Supporting and Sustaining Lives wamu ne Soham Mafari omukwanaganya w'ekitongole ki Muslim Charity UK mu ggwanga ye yakulembeddemu n'ate omukolo guno ogw'okukwasa obuyambi buno eri aduumira enkambi y'ababudamu Vincent Amaruma eyabugabye obulungi. Obuyambi buno bwazzeewo wakati nga waliwo n'atebula ly'emmere eryava ku buyambi obwasalibwako eggwanga erya America. Amaka agasoba mu 10 gaweereddwa ebijanjaalo, obunga bwa kasooli wamu ne butto. Kiyinje yagambye nti enteekateeka eno egendereddemu eri amaka agasiibaana n'enjala era nti emmere eno yakubamazza ebbanga erisoba mu mwezi gumu. Kiyinje yagambye nti obuyambi buno bwatuusiddwa bulungi mu bwerufu era nti buno bwa mulundi ogwokuna era nga bungi bukyajja.